snails.
Don't if I take her, you already know I. Yeah,
Gaga music.
Zambian girl in a popoka. Even movie put in Nango fiat pick up a corner. She be keeping it clean. Balange tabale kubona. Techi sikiriti. Balange tabale kubona. Techi sikiriti. Nangu chiendo kula musalu. Chide tapu bia skin in tau. Chazi penta no pente mwe wawu. Chimpwena mwazi puntula au. Ichichi wana chama. Kecha sokone za tate wapu zake. Aya mbota sa mazale. Kunyumba na tia dota vuma. Mose, kecha pita. Hai hello, funsa sina. Amso weto, sikono no zima. Manapize uko, zivutisa. Zambian girl, nila popoka. Even movie puti. Nangu she be keeping it clean. Balange tabale kubona. Techi sikiriti. Balange tabale kubona. Techi sikiriti.
Popo popo popo. Popo popo popo.
Zambianga.
Popo popo popo. Popo popo.
Sini nama ni kwambili kwende na yenda kukumwi na magela. Badisi wafika po olo pangono kulima geno ya kumatera. Balina real beauty. Welcome to Lusaka. Uvikuti maka maka. Bebe wama wama.
I never seen no girl like.
Never seen nothing like a Zambian girl like. I traveled around the world but
Zambian girl in a popoka. Even movie puti. Nangu fiat pick up a corner. She be keeping it clean. Walla voilà.